subaxnimadii hore arbacada maanta ayaa hogaamiyaal badan oo dunida ahi ay warbaahinta bulshada ee X ee hore loo odhan jiray Twitter-ka ay ku hambeliyeen Trump, iyadoo siyaasaddiisa arrimaha dibadda ee mudnaanta Maraykanka ee aana la saadaalin karin ee xidhiirkii adkaa ee ula lahaa xulafada Maraykanka iyo weliba kuwii ay iska soo horjeedeen muddexileedkiisii koowaad ee xafiiska uu joogay. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa ka mid ahaa xulafada Maraykanka ee ugu soo horreeyey ee fariimaha taageerada u soo diray, isagoo u riyaaqay soo noqoshada taariikhiga ah ee Trump oo uu sheegay inay siinayso dib u xoojin awood badan oo ay xulafaysiga u dhexeeya Israa'iil iyo Maraykanka. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky oo ku baaqay taageero dheeriya oo uu ka helo Maraykanka iyo reer galbeedka dagaalka uu kula jiro duulaanka Ruushka ayaa si togan uga hadlay waxa uu sheegay inay ahayd ballanqaadka Trump ee nabadda iyadoo uu xoojinayo xidhiirka dunida. Hogaamiyaha gaashaanbuurta NATO oo ah xulafa militari oo reer galbeeda oo Trump in badan uu ku dhaleecaynaya inaanay qayb ku filan ka qaadanin hanaanka difaaca Yurub ayaa sameeyey faallo la mid ah oo uu ku hambaliyay Donald Trump. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sidoo oo kale si degdeg ah u hambaliyey, isagoo sheegay inuu diyaar u yahay inay wada shaqeeyaan sidii 4 sannadood ee hore, iyadoo la marayabaana uu yidhi go'aankaaga iyo weliba kayga. Ra-iisul wasaaraha Britain Keir Starmer ayaa isaguna sheegay in dowladdiisu ay garab taagan tahay difaacidda waxyaabaha la wadaaga ee xorriyadda, dimuqraadiyadda iyo weliba halabuurka. Ursula von der Leyen, madaxweynaha guddida midowga Yurub, ayaa iyaduna sheegtay inay si diiran u hambaliyeynayso Trump, isla markaana ay ku ammaanayso iskaashiga runta ah ee ka dhexeeya midowga Yurub iyo Maraykanka. Muddexileedkiisii koowaad ayaa xasaasiyada ka dhex dhacday midowga Yurub iyo Maraykanka, taasoo ay qayb ka ahayd tacriifada uu Trump ku soo rogay waxyaabaha Yurub ay soo dhoofiso. Ra-iisul wasaaraha dalka Hungary Viktor Orban, oo ah muxaafid xulafo dhowlaha Trump, ayaa isna ku tilmaamay guusha Trump soo laabashadiisii ugu weyneed ee taariikhda siyaasadda Maraykanka, isagoo intaasi sii raaciyay inay ahayd guul ay dunidu u baahnayd. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaan isagu weli ka hadlayna natiijada doorashada Maraykanka, hase yeeshee Dmitri Medvedev oo ah madaxweynihii hore ee dalkaasi ayaa u sacabatumay guuldarada Harris, isagoo yidhi Harris way u dhammaatay, aynu ogolaano inay qosolkeeda sii wadato. Ra-iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa isaguna yidhi Australia iyo Maraykanku waa saaxiibo wanaagsan iyo weliba xulafo run ah. Hogaamiyaasha qaaradda Aasiya ayaa sidoo kale bilaabay inay soo diraan fariimo hambalyaa. Ra-iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa isaguna hambalyo kaliya laabo u diray Trump, isagoo ku tilmaamay inuu yahay saaxiibkii. War uu soo saaray madaxweynaha dalka Filibiin Fernando Marcos Jr. ayaa uu ku sheegay inuu rajaynayo in iskaashiga aana la wiiqi karin ee u dhexeeya Washington iyo Manila uu noqon doono xoog wanaagsan oo iftiimin doona wadda barwaaqa iyo weliba saaxiibtinimo gobolka iyo weliba labada dhinac ee aagga Pacificgaba ah.